birthday. Kipindi chetu mitiki siko ya pwani imetimiza miaka minne, kinatupa burudani. Happy birthday. Kipindi chetu mitiki siko ya pwani imetimiza miaka minne, kinatupa burudani. Kipindi cha kuona watu cha wajanja wa mjini, kina nyingi nakshi nakshi, mixa langa za pwani. Ni kipindi cha kuona watu cha wajanja wa mjini, kina nyingi nakshi nakshi, mixa langa za pwani. Akosti tunarindima, tunatoa congratulations, tuwaombea uzima wachangazaji na wadhamini. Kosti tunarindima, tunatoa congratulations, tuwaombea uzima wasikilizaji na wadhamini.
mwambia Almas Mohamed Rashid mauji baba Modric kati na mchongani hapo sasa.
Shimu bezretu tenishinari papaki shanyu warudishe nyumbani baba.